Fede Shilambo, wapi tutu mzuri piwa, shepu umejaliwa, vyote umejaliwa, toa sitachelewa, hakuna ulichopungukiwa. Msela nimechanganyikiwa, kiukweli upo sawa, una dosali wangu dawa, mwenye madili kama kawa, leo hatulali mimi na wewe, leo hatulali, leo mimi na wewe, leo mpaka kuchele, leo shosho nyonyeshe sho, shosho nyonyeshe sho, popo polipo tutoe mapepo, popo polipo tuamshe popo, popo polipo tuonyeshe sampo, wananiita the don, the don, the don, tuamshe popo mama, we popo mama, tuamshe popo mama, we popo mama, mbona pambe nipe tu, acha wapambe wanone mina wetu, mbona pambe nipe tu, acha wapambe wanone mina wetu, wache wanone wavimbe mwisho wao wapasuke, wananiita the don, the don, the don, popo polipo tutoe mapepo, popo polipo tuamshe popo, popo polipo tuonyeshe sapo, twende kona babu amenuna, nikiangalia sana naogopa lana, mate yanamtoka nikila minyama, nikiwa pa the don hapa naongea, tuamshe popo mama, we popo mama, tuamshe popo mama, we popo mama, mbona pambe nipe tu, acha wapambe wanune mina wetu, mbona pambe nipe tu, acha wapambe wanune mina wetu, Fede Shilambo, wapi tutu.